Lukka surawol joweego ol wonde nyalde siwtare Yesu e yaha der ngesa alkamari sey tokkube mo ngadi ka borki shammeje mayri e molmade der juude mabbe e be nyaama amma wobbe fari sanko en biibe ko wadi ngado ton ko attawra hadi du wada nyalde siwtare Yesu wiibe o meeda e janguki ko Dawda wadi nde nani welo kanko e gondube mako o natti lukuru shaniidum o hoshi burodi shaniidum o nyaamidum attawra bo wi'i ardibe diina tan haani nyaamuki burodi dum amma Dawda nyaamidum haama o hokkori jaadobe e mako sey Yesu wi'ibe di neddo woni joomu nyalde siwtare wonde nyalde siwtare o natti der suudu do'aare e mo ekkitina goddo mo jungo jarango e der mayru modibbe attawra e faari sanko en shuti Yesu ko o yamditina e goddo der nyalde siwtare gam be keba ko be gulliroytomo amma Yesu e andi ko woni der berde mabbe sey o wi'i neddo mo jungo jarango on woroy daroda shaka mabbe o ummi o dari don sey Yesu wi'ibe emi jama on ko attawra wi'i du wada der nyalde siwtare wada ko wodi ko wada ko woda hisna yonki ko halkaki gada o rari bebe fu sey o wi'i neddo on fortu jungo mada o fortingo sey ngo yamditi amma berde mabbe metti na sedda be metti hakkunde mabbe do ko be ngadanta Yesu nder balde den Yesu yahi do hoshere gam wada do'are o wali waduki do'are nde weti o noddi tokkube mo o subi sappo e dido o hokkibe inde lilabe kambe goni Siman mo o hokki inde Biturus e minyirawo makko Andiraus e Yakubu e Yahaya e Filibus e Batilomi e Matiu e Toma e Yakubu bi Halfa e Siman bi etedo Jaloti e Yahuda bi Yakubu e Yahuda Iskarioti gartudo kokkitirdo Yesu sey Yesu jippodi e mabbe o dari e jairi tokkube mo dubbe don e yimbe dubbe jiwoybe daga leydi Yahudiya hu e Urushalima e leydi Taya e Sidon haade bela be ngaroy gan nanukimo e yamditineeki daga nyawuji mabbe be ginni torrata jamdina wombe don hu e baddo gam mema Yesu gam bawde e burtode ga der mako e mo yamditina komo e Yesu rari tokkube mo wi'i on barkidinaabe onon be galana gam onon jeyi laamu Alla on barkidinaabe onon nanobe welo joni gam on garta e karnetebe on barkidinaabe onon woyobe joni gam on garta e jalaybe on barkidinaabe to yimbe ganyi on ndiwi on kudi on bonni inde modon gam bi neddo nane beldum del nyalde den ngame gam beldum gam barka modon dun duddum e dow non mama e mabbe gadanno annabo en arande en on boni onon riskube gam on kebi ko dabbitoton on boni onon karbe joni gam on nana welo on boni onon jalaybe joni gam on nanata beldum on boya e bojji nawdi on boni to yimbe humani on gan non mama en mabbe gadanno annabo en fewre amma emi wi'a on onon nanobe ko bi aimi ngide ganyobe modon ngadane wanyube on ko wodi barkidine lanobe on ngadane torrobe on do'are to goddo fiima to wolo wayli tammo woto gomma to goddo jabi shuddari maada ta hadumo toggore maada torido ma goddum fu hokkumo tetan do ma goddum ta wi'umo o hokkutuma ngadane wobbe ko giddon be ngadana on to yidube on tangiddon dume barka keboton ko kallube ma e ngidi yidube be to gadanobe on boddum tangadan ton boddum dume barka keboton ay kallube ma e ngadanon to be kammidon jobay on tan kokkoton nyamande dume barka keboton ay kallube ma e kokka kallube nyamande ebe kammo hokkiteki nyamande mabbe amma gide ganyobe modon ngada nebe boddum kokkebe nyamande to on kammo hokkiteki to on gadi non on kebay barka duddum on garta bibbe Allah jomu mangu gan Allah e yurmi nana be gettata e kallube njurmi nane yimbe nonno nyaako modon mo dow yurmirta to on kito wobbe on kitataake to on metu kalluka do goddo dum metata kalluka do modon njaafe du yafan to on kokke dum hokkay on e pondirgel kewngel tiddangel dimbangel boddum dum waylanay on der tummude modon gam pondirgel gel pondirdon e magel dum fondiran ta on dum ma o hokkibe misalu dum o wi'i on gi abundo waway ardaaki bundo be huudido na sebe jena der ngayka ekkitotodo burata modibbo mudum amma ko moy ekkitinaado boddum wartay bo modibbo mudum gan dume darata genel gongel der hitere bandiraw maada amma a wannay e legga wonga der hitere maada no wadata bi'a bandiraw maada bandirawo almi ittamma genel der hitere maada den an e hore maada ay ay legga wonga der hitere maada am munafu kijo artu ittuki legga wonga der hitere maada dengi a boddum kebano ittira genel gongel der hitere bandiraw maada lekki bokkiri mata bikkoy koy mboda non ma lekki ki woda rimata bikkoy botkoy gan ko ki lekki andire bikkoy maaki dun tebbitata ibbe to lekki koraje non to giehi dun tebbitata bikkoy bummeje neddo mo gikku boddum e wurtina fi boddum daga der ko woni der bernde mudum non ma neddo kalludo e wurtina hallende diga der bernde mudum gan hunduko neddo e meta ko woni der bernde mudum o wi ibe gan dume noddir ton yam modibbo modibbo amma on gadata ko bimi on neddo fu gardo to annani bolide an wadi ko bimi mi hollay on ko onandi e mo nandi e neddo ma ho wuro gasudo leydi luggudun ha o hewti tafare o mahi wuro dow mayre shangol heewi falji fi wuro gon amma go dimbaaki gango mahama dow tafare amma nando bolide an den wadayi ko bimi e nandi e neddo mahudo wuro dow jaarendi nde shangol falji fiingo don e dongo yani go hu